kudla kufisha njalo thina masingena singene ngomsombuluko siyaselwa amaqala ngizowaxoxa ekuseni ungangifani mina mangiphila kanjeni kudla kufisha njalo thina masingena singene ngomsombuluko siyaselwa amaqala ngizowaxoxa ekuseni mina yami yabiza mina yami yabiza sidala sami siyalisa sidala sami siyalisa kana zethu ziyashisa kana zethu ziyashisa Stella sami siyabiza, stella sami siyabiza. Sikhonywa sikashelanga, asiholi ngane ziyasilandela, sihleka singakhulumanga, malingene phungule nsizwa. Sikhonywa sikashelanga, asiholi ngane ziyasilandela, sihleka singakhulumanga, malingene phungule nsizwa. Sikhonywa sikashelanga, asiholi ngane ziyasilandela, sihleka singakhulumanga. Malingeni phungule nsizwa asiqonywa singashela asiholi ingane ziyasilandela sihleka singakhuluma malingeni phungule nsizwa
asiqonywa singashela ugogo athi nguye nesikefu gogo thula impahla zakushiye lesikefu nawuye kuphepha ukwayo ukwase lesikefu lelo khapu gogo lapha ngasemtshwaneni azokwazi ukuthula impahla zakukule ngithi azokwazi ukuthula impahla zakukule sho asingempilo ngaphiwa masuka thubathi shelele thine nawu gogo athi nguye nesikefu gogo thula impahla zakushiye lesikefu nawuye kuphepha ukwayo ukwase lesikefu lelo khapu gogo lapha ngasemtshwaneni azokwazi ukuthula impahla zakukule ngithi azokwazi ukuthula impahla zakukule sho
ungangiphani mina mangiphila kanjena kudla kufisha njalo thina masingena singene ngomsombuluko siyasela amaqala ngizowaxoxa ekuseni ungangiphani mina mangiphila kanjena kudla kufisha njalo thina masingena singene ngomsombuluko siyasela amaqala ngizowaxoxa ekuseni mpilo yami yabiza mpilo yami yabiza sidala sami siyalisa sidala sami siyalisa ngane zethu ziyashisa ngane zethu ziyashisa Stella sami siyabiza, stella sami siyabiza. Sikhonywa sikashelanga, asiholi ngane ziyasilandela, sihleka singakhuluma. Malingeni phungule nsizwa, sikhonywa sikashelanga, asiholi ngane ziyasilandela, sihleka singakhuluma. Malingeni phungule nsizwa, sikhonywa sikashelanga, asiholi ngane ziyasilandela, sihleka singakhuluma. Malingeni phungule nsizwa asiqonywa singashela asiholi ngane ziyasilandela sihleka singakhuluma malingeni phungule nsizwa
Ungenamali sifune roundin bathi khamba bahambayo selusendlini asifuneke skaftini esoskhera la mina ngicela kungasidini sibuya ke lokushini indwa ngiyabiza nalela kama malbiza sabela yenza le mali ngifatele nawe mayifuna landela bonisa isinja ngempela vela isuka amanikhula amayifuna shaka istampura awayisuka achawukura uhlafuna ushika istampura vela isuka amanikhula amayifuna shaka istampura awayisuka achawukura uhlafuna ushika istampura
ungaphani mina masila kanjena kudla kufisha njalo thina masingena singene ngomsombuluko siyasela amaqala ngizowaxoxa ekuseni ungaphani mina masila kanjena kudla kufisha njalo thina masingena singene ngomsombuluko siyasela amaqala ngizowaxoxa ekuseni mpilo yami yabiza mpilo yami yabiza sidala sami siyalisa sidala sami siyalisa ngane zethu ziyashisa ngane zethu ziyashisa Stella sami siyabiza, Stella sami siyabiza. Sikhonywa sikashelanga, asiholi ngane ziyasilandela, sihleka singakhuluma. Malingeni phungule nsizwa, sikhonywa sikashelanga, asiholi ngane ziyasilandela, sihleka singakhuluma. Malingeni phungule nsizwa, sikhonywa sikashelanga, asiholi ngane ziyasilandela, sihleka singakhuluma. Malingeni phungule nsizwa asiqonywa sikashelanga
asihole ingane ziyasilandela sihleka singakhulumanga malingeni phungula insizwa ha